Roma flow, DRC.
Every day, every night, I don't know how can change this life. Every day, every night, I don't know how can change this life.
In the house, man, Showboy, Mishkanto and Shimon. Ni yule mzee wa fukwe jisike kwa mdogo. I don't care about mchoko. Sikiliza rap now, jao pako. Let me rap cause, nafunza wakubwa na wadogo. Hip hop ipendo, spendo siku moja hapa they go. Itanipa mago, yule nekuchekea ndiye nekupangia mtego. Na watu na viatu, umbwa umbwa mwitu. Najisikia sijafika tu, ingalao wengi wenu mnanipenda tu. Akina dada, I'm sorry, I don't know how. Ni wote ni wa make happy. I have just one who have a thing, it's going so fresh, so clean. Let me wind or refresh your mind. Kwa mondoko, I'm a style, yeah, slow wind. I'm still to trying to be the best one. I do a God, he will bless what I'm doing. Yes, what's up? Kili kina mwazo sheti kiwe na mwisho. I'm the voice of people. Akili kama za Guevara, spirit like za Thomas Sankara. Ni ite sujandana again.
Every day, every night, I don't know how can change this life. Every day, every night, I don't know how can change this life. I don't know how can change this life. I don't know how can change this life.
Moja nimewahi kuona hapo nguvu za kusema nilikuwa sina. 94 kuna ka inchi kulipitikana mambo ya 4. Mashariki magharibi nimeona vifo. Pepo nguvu za giza zili watawala. Usiku wala mchana hawakuweza kulala. Wamebakwa bakwa sikupenda kuona ni kazi matala. By now nime change, I'm the blackest sparrow. Spartacus lenye uza utagiza. Ndiyo mana nafanya mziki unaofunza. China jua nimeona mengi amenikwaza. Nyumbani kijana nimempa mamlaka hakuweza. Amesema ni msupport. Maisha ita change, lakini naona aku na mabadiliko. Usiku wala mchana ni kulia lia tu. Yes, what's up? Kile kina mwanzo sheti kiwe na mwisho. I'm the voice of people. Akili kama za Guevara, spirit like za Thomas Sankara. Ni ite sujanda na gang. Yeah, hapa tunazungumzia maisha. Maisha tu maisha.
Every day, every night, I don't know how can change this life. Every day, every night, I don't know how can change this life. I don't know how can change this life.
Maisha.
I don't know how can change this life.
Yeah, hallelujah.
Amen, papa.
Hallelujah. Jua kila mtu hapa ameweza kusikia maneno matakatifu. Yes, what's up? Basi kila mmoja akifika nyumbani afungue ndani ya mstari wa hip hop sura ya 12 atasoma maneno matakatifu au sio?